Moco, ese poco nace como yo, yo. Me fundiwa con peaga ni pe mi metu. Kuku pendelea, kwangu ni waj. Moyo, Moco, ese poco nace como yo, yo. Fundiwa con peaga ni pe mi metu. Kuku pendelea, kwangu ni wajibu. Na nisipo elewa, wendo langu jibu. Sija zizoea, raha za ajabu. Kaume ni papumbi, nimezima fufufu. Halo, halo. Mimi mwenzako na unakama mapenzi ya kondo peponi. Mimi mwenzako na unakama mapenzi ya kondo peponi. Halo, halo, halo. Alo, alo, alo.
Alo, alo.
Naongea na wewe hapo baby. Alo,
alo, alo.
Inakwimbia wewe mpenzi wangu. Alo,
alo, alo.
Mahi tiha wangu
iyo
nahi sia zangu
kuzipone.
Selfie tena mapenzi mnazi umepata mkwizi. Nyumba imepata mkazi wakunifuta machozi. Ni wewe alo. Mimi mwenzako na unakama mapenzi ya kondo peponi. Mimi mwenza kuna unakama mapenzi ya kondo pepo. Alo, alo, alo.
Alo, alo.
Alo, alo, alo.
Alo, alo.
Na unge kwe pepe.
Alo.
All the colors of the rainbow, 50 shades of grey, and my got me in my feelings. In my feelings, in my feelings, in my feelings. Sometimes I just got to lay low. Me and you alone on the inside. Cause I need it, cause I need it. For my healing, for my healing. Change at the chain to my needle. I for come pull up on you when I want to. I for don't give up on love, but I got you. Me and you could take your heart, put up for put up with all my strings at the chain to my needle. I for come pull up on you when I want to. Banana, banana, your love make me feel good. Banana, banana, your love make me feel good. Even if I say no flirting, no touching, baby, she go love me like that. She go want me like that. If I say no flirting, no touching, baby, she go love me like that. You go want me like that. Move body reckless. She a life sentence. In front of me, heart like a necklace. Make body perfect. All them my enemies, they won't come between, but me no let them. No keep to face, I'm innocent. With only you, I won't share this moment. All this time, you got me losing my mind. Strings at the chain to my needle. I for come pull up on you when I want to. I for don't give up on love, but I got you. Me and you could take your heart, put down for both up with all my strings at the chain to my needle. I for come pull up on you when I want to. Banana, banana, your love make me feel good. Banana, banana, your love make me feel good.
Where tapizi, where lazizi we. Unanifanya misioni kando kando na taratibu, uwe usipande ngazi we. Itakuwa ni hatari kweli kweli. The way you do me, hadi nasema okay. Michezo yangu mi kwetu hakuna okay. Baby wabuni,
be okay. Mini fundi wa mapenzi, akuliko na vyojua, takupatia mapenzi, atutashindwa kupumua. Na navyojua kuenzi, majirani watajua, takupatia mapenzi, atutashindwa kupumua wewe.
Na tena, nimependwa tena. Na tena, nimependa tena.
Kwamba daktari wangu ni wewe, unanipa tiba. Mimi mwenzenu mapenzi, niliavulia gangu ondomani. Nikipata mpenzi, na mgandaga kama hakuna. Mini fundi wa mapenzi, akuliko navyojua. Takupatia mapenzi, adutashindwa kupumua. Na navyojua kuenzi, majirani watajua. Takupatia mapenzi, adutashindwa kupumua.
Na tena, nimependwa tena. Na tena,
nimependwa
tena.
Kuna kitu minataka nikwambie, lakini naogopa kutanana kana wivu hivi. Oh, sindi. Kuna mwanezo wapenda nasisikia, mara naogopa watanana kana wivu hivi.
Asa sijui ndo kinga, sijui ndo fale, au sijui mazoe.
Ai, Pablo,
Mr. LG.
Ai, Siti, kuna kitu minataka nikwambie, lakini naogopa utaniona kana wivu hivi. Oh, Siti, kunongoneze wapembe na sisike, mara naogopa watajana kena wivu hivi.
Asa sijui ndo kinga, sijui ndo fala, au sijui mazoea, ila napata tabu kiomba nima. Mana na shingo kulata kulala, mnyonge na nyomo nyani, mwazo napata tabu kiomba nima.
Usende mbali nami, wendo tulizo la moyo.
Hani kwako michizi poyoyo. Usende mbali nami, wendo tulizo la moyo.
Ona kama si wewe,
nani
wakuniliwaza,
nani
kunipembeleza,
nani
wakunipepea nilani.
Na kama si wewe,
nani
wakuniliwaza,
nani
kunipembeleza,
nani
wakunipepea nilale.
Kuna venye utimamu, unanitoka na kocha karamu. Hii naitwa ye kitalamu, ukitajwa kimoyo mipa. Why, why, tam? Mshwiti, shwiti, babogam. Yani yam, ndo mapenzi au ufala. Why, why,
kwanza yote tisa kumi, moyo mehamisha kambi. Nani mapenzi sabuni, nani takatisha kambi.
Wanasubiri nivunjike penzi hili, hatutishwi na tumbili. Kuacha na pende mwenyezi.
Ni kwako michizi poyoyo, usende mbali nami.
Nimefanya survey, jiji lako likisimama. Umenitoa hofu mashaka, moyo upo Bombay, mwili upo Dar es Salaam. Hisia zimevuka mipaka,
raha zimefatizana, utamu sukari tele, mwili nitoka
naogopa sana. Zina nisima manywele,
raha zimefatizana. Utamu sukari tele, mwili nitoke papa sana. Zina nisima manywele,
tafadhali usiniache kwenye safari. Sende ndani, ni mgonjwa na daktari. Tafadhali usiniache kwenye safari.
Tazame wale hawali wakashiba, wanakesha koroga tuachane. Kwetu mambo nare nare, raha sio kawaida. Wenye pressure na pumuzi wabane.
Mpenzi uji wa moto moto,
mizami nikoroge,
nikoroge.
Shizanye kama
mtoto mtoto mdogo,
kaoge.
Raha zimefatizana, utamu sukari tele. Mwili nitoki papa sana, zina nisima manywele.
Raha zimefatizana, utamu sukari tele. Mwili nitoki papa sana, zina nisima manywele.
Tafadhali mpenzi,
ni
peke yangu siwezi.
Siwezi,
siwezi mimi.
I feel I'm deep in you, because I got you, my love. If I bend you, it's in my path. And we come back, don't apologize.
Genie X double six.
Once again, if you need your love, I'm gonna dance. Don't try to die.
I need your one, no, no. When you touch my body, you make me lose my money. You give me something, poco loco. Come, baby, spend my money. I feel I'm deep in love, because I got you, my love. If I offend you, it's in my bar. And we come back to apologize. Let me call you sweetie, honey. Poco nguo uhakika. Uni utamu gani. Weza kumeni shika. Let me call you sweetie, honey. Poco nguo uhakika. Kuni utamu gani. Muda wote furumai.
Baby let's go far away.
Far
away. Baby far away.
Far
away. Oh far away.
Far
away. Baby far away. Baby let's go far away.
Far
away. Baby far away.
Far
away. Oh far away.
Far away.
Baby far away.
I like it.
Ugly Tomasa.
I like it.
Ugly pa mm-mm.
I like it.
Titi ugali no papa.
I like it,
oh my lord. Let me call you sweetie, honey. Wakungu wa uhakika. Uni utamu gani. Mweza kumenishika. Let me call you sweetie, honey. Wakungu wa uhakika. Utamu mbaka ndani. Unde wa
arufu tu, arufu ya nani. Mara ndo mabusu busu unaka utani. Una unajishuku shuku meni pieni.
Nesikia
Nisikia harufu harufu tu. Harufu ya nani? Mara ndo mabusu busu uf. Unaka utani. Unaona jishuku shuku menipea nini ni. Kinishika buku uku Mbona hausemi. Wezi unogopa, unogopa. Sijo kaniacha ukaondoka. Kama yopu kwanta dondoka. Kwani si ulisema utoniacha. Nivumilie kipenzi. Jua mwenzako nitabani. Kweli napenda mapenzi. Muda mwingine na kisirani. Mwenzi umi nakupenda. Hata nkio mbali nawe takulinda. Kama naisi miujiza. Hivyo unanipenda unaigiza. Mbona sijiwezi umeniweza. Nasikia unanita nita. Sauti kwanda ninapita pita. Ona kwa baridi unanifunika. Na hivi nilivyo na malizika. Na unanita nita. Sauti kwanda ninapita pita. Ona kwa baridi unanifunika. Na hivi nilivyo na malizika. Nivumilie kipenzi. Jue mwenzako minatabani. Kole napenda mapenzi. Mwenda mwenye
kisirani. Sensima, shawty got the keys to my bima. Bima, say she wanna get down on my kina. Say she wanna put me down on the down, the down, the down. Nataka twende mpaka kokoriko. Na mina jua utanda wake upo. Maybe Angeli, my Angeli. Girl, you know you finish me. I wake up. Call me in the morning when you wake up. I wake up. Call me in the morning when you wake up.
I feel it every time, baby girl, sensima. Sensima. Nataka niwe nao kila time, sensima.
Every time, baby girl, sensima.
Nataka niwe na we kila time, sensima.
Nimependa your eyes, your thighs. Nimependa your smile, your vibe. Your time so me na kudai. The feeling so nice, in mind kuifanya twice. Mdo wako Mr. Right, you're my beautiful wife. Rada nijani tonight. Nade kukushika tight, nade kubite. Nikubite, mbaka nani just like. Turn on the light, cause I like. Chanya nona kwa sight, nikona right. Ya kucheki, so sini na. Since ima staku seted, nikona bima. Nikona right, moja mrefu, sijai pima. So koko down, niko down, lea kuna kuzima. Nikulima, kulima, lima, mbaka unaririma.
Bad boy. She calls me now. She says she wanna do best thing to me now. Yeah. I tell her babe stop. I'm a little bit shy but I can't stop. Yeah. If your love is blind. If your love is blind, oh.
You know I'm blind.
Nani fanya cheesy. You make my day when I wake up. To maybe Angeli, my Angeli. Girl, you know you killing me.
I wake up. Call me in the morning when you wake up. I wake up. Call me in the morning when you wake up.
I feel you every time, baby girl, sensima. Nataka niwe na kila time, sensima.
I feel you every time, baby girl, sensima.
Nataka niwe na we kila time sensima. I share my desire. Every time I see you, baby girl, you take me high. You my heart desire. I swear alone can't make, baby girl, I'll die. Show me, wait for me. Touch me, baby, come kiss me. Drop it, my desire. Since you loving me, never tire. This love, baby, no retire.
Yeah, it's so sad. sex, baby girl, I'm here for you. Unapenda hip hop, amu napenda blues. I do line, ni kwambie fast, when they to Dubai. Don't you wine, don't you penda blues. I do line, ni kwambie fast, when they to Dubai. Don't you wine, don't you wine, now it's mind, mind. Hajalishi ya ukubwa gari, nafasi ya deriva yo ni ile ile tu. Wake up, wake up, wake up, wake up, yeah. I feel kuku touch, baby, I'm hot, hot. Wind up, wind up, wind up, wind up, yeah. And if you are them, baby, competition.
I want to take you out tonight, baby. Leo saja, I'm in bliss. Cheki kama chini, apo na nunu harina. I wanna take you shopping, love, baby. Nataka uenjoy, asante kwa heshima na penzi kulilinda. Nino wa mutima wangi, ya nitoka sinya miliki ndinga. Tunaongozana, akipinda na minapinda. Simu na chutaka mama, I want to spoil you today. Tell me wherever you wanna go, popote pali tunatimba. Baby ni woe. Tukale samaki marina, kapige ulabu, tukale densi. Oh my baby, I'm in love. Furai to celebrate the way you whine and I meditate. Sajani projis ya mekuseti. I be falling in love with you every day. Kwengine nitakenini, umwana mke kamili. Meridhia baby, narisha kukabidhi moyo. Shika ufungu wa mama unitunzie. Na jeuri sina, umenituliza kwenye nyekevu tu wako. Oh baby my darling, nino wa mutima wangi. Yenitoka sinye milikindinga. Tunongozana, akipinda na minapinda. Simu na chutaka mama, I want to spoil you today. Tell me wherever you wanna go, upote pali tunatimba. Hey, baby ni boy. Party to not timba, hey. Baby, ni woe.
Kupa mapenzi kabara tu. Sema popote tuende wewe tu. Eyes will stop kuwacha katu. Mindo kamba weki ya tu ah. Daima ni itabakina. Asa kwa nini tujifiche. Ukweli mi kuna ujua. Asa ya nini ni kufiche.
Pata pata umeni pata. Pata pata umeni pata.
Yeah.
chochote. Daima ni tabakina, asa kwa nini tujifiche? Ukweli mi wanaujua, asa ya nini ni kufiche?
Pata, pata, meni pata. Pata, pata, meni pata.
Kupe nini leo, nyelese ipi leo, utakula wapi leo. I won't say papa, you love me, make me crazy. The way you touch my body, everything is okay. Mfano kini tazama
sama,
kama ndege tunaofanana. Tujikaze tumalize
ujana,
wakuite baba nite
mama.
Nilisha umizwa usipandwe bandeji, kwako nimemaliza energy. Your love was sita ukiwa kwa bedi, lakini itanatika baby. Mahaba tiki umeushika mtima, chini paka juu mimi hajina shindwa kuhema. Ni kama njiwa wanalandana, minawe siyafutwa fatana. Hivi dhambi kwani kupendana, sambona mina kupenda sana. Fano kini tazama
sama,
kama ndiki tunaofanana. Tujikaze tumalizi
ujana,
wakuite baba niti
mama.
Kufiche ndani wasikuchukue, mnitazame mwenzio oh, na ayo macho ya nuru rain. Nuzuri wako video, mimi niseme nini tena. Yuyu, 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 na kupenda yuyu. Yuyu, 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 you're for me. Yuyu, 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 na kupenda yuyu.
Batman,
you're for me.
You're for me, baby.
Opa.
Oh, you're for me. You're for me, baby. You're my lighter.
Classic.
Switch your lighter in my life. Baby, everything in my life. Switch your lighter in my life.
Yeah, yeah.
Baby, everything in my life.
Woo.
Because of you, there's heavy in my life. You're my everything in my life. Hakuna wewe bila mimi in my life. Because you deserve in my life. Sina wasita wasaba, nimempa moja namba. Nimenibamba, amenibamba tumebamba. Ninege wakafunga dikamba, usiku narudi kwa banda. Sio kwa yake misamba, sipigiwi na cheza tu. Tusiachane baby, mageta minguni tuyafungue. Usonekane mpenzio, kufiche ndani wasikuchukue. Nitazame wenzio oh, na yo macho ya nuru boy. Uzuri wako video oh, mimi niseme nini tena.
Don't try to die.
na makopa amesusa amenipa vya kushoto mlima mawarushoto na uona mina simama deide napendwa paka naogopa haki ya Mungu ili penzi la moto na bembelezwa kama mtoto hadi naimbaga mama ni bebe
anipaga raha za pwani ye mwenyeji wa visiwani nikiwaga naye manani mapenzi raha burudani
kama naumwa malaria mama yangu ni kali kama dawa dozi gani mama yangu dozi gani yani wewe wa pekee mambo mengine we songeze mwenyewe si unaona joto limepanda degree
misioni onia misioni ya kipofu kabisa papapasa tatapa tapa naona raha sioni mwenzio na miache
acha kama mapenzi ni ujuzi nafsi yangu kanakana ikilala nitambulia mashuzi naona kaita shindikana bora sasa nifanye mazoezi nende sawa na vijana nijepushe kupatwa na uchizi waja wakaninyanganya
mbele sioni na masikio nimeziba nye mjui anachonipa kina nifaa unitoa pangoni kwa sauti yake ya kupendeza vyakula la vilaliki mpaka tunamaliza kama naumwa malaria homa yangu ni kali kama dawa dozi gani mama yangu dozi gani kwani wendo wa pekee mambo mengine wasongeze mwenyewe si mnaona yote limepanda tikre misioni oni sioni kipofu kabisa la papasa
Mpenzi wako alikwambia bas au nawe kama pini tu niona uwageuzi status nikasikia tu amepata mwingine
mbaba wako pulo 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 my selector
Mpenzi wako alikwambia bas unawe kama pini tu niliona uwageuzi status nikasikia tu amepata mwingine mbaba wake mwingine anapendwa sijui niliachwa kisa kitu gani nimona kamposti insta girlfriend moyo umetoboka ujadam kuna ya nani lisa ya wanadam malgaya pyore malgaya mera paase ko hi nahi hai pyare mal gaya mal gaya oh pyare mal gaya mera paase ko hi nahi hai pyare mal gaya
oh di bhaya duniya chana di bhaya kaise kiya ya hindi mein sahasiyon bhaya
Yani sijui kusoma hata picha sioni sikusoma kiupa sikuzijua kodi ila dalili zilinigonga odi zilikuja mwanzoni tena usishike simu ya mpenzi maana iliniponza ilikutaka tumiwa teksti jana ulinikosha tena penzi lako simu ya mpenzi maana iliniponza ilikutaka tumiwa teksti jana ulinikosha Tena penzi lako tamu halinitoki kichwani Mpenzi wangu wakajibu na mimi nimekumisi hani Oh, malgaya Pyare malgaya
Pero pase caminé, yeah. Ya le marca ya.
Kilala, kwanze kulala weo, hapo nalale mimi, ni kulinde madhara, visi kusumbue, vijini visirani, hata kiwaga na njaa. Uwanze kula wewe, afundo nile mimi, hata kama sijala, ukishiba wewe ndo furaha yangu mimi. Ya habibi, natamani tuendege, tukiruka mabawa ya gusana. Nikibidi penzi tuliweke zege, tuweke ukuta wabaya wasitone. Laha zizi, pamoja tusimame dede, piga kwa piga, situ ambatane. Tuweke ulinzi, penzi lisiwe lege lege, aiwe, aipa. Babili nikumisi, nikutambia hadi, ukugini kiss. Na mtima, nitakupa Kariakoo, Dar es Salaam nzima. Nitakupa cheo cha baba la baba, afu kwenye mwili nitajichora chora jina lako. Umepewa macho unione mimi tu, umepewa sikio unisikie mimi tu, umepewa mgongo nibebe mimi tu. That's everything I do for you. Ya habibi, natamani tuendege, tukiruka mabawa ya gusane. Nikibidi penzi tuliweke zege, tukiukuta wabaya wasitone. Laha zizi, pamoja tusimame dede, piga kwa piga situ ambatane. Tuwe kulinzi, penzile siwa lege lege. Aywe, ayipa. Baby, nikumisi, nikutambia hili.
Moyo unafura, nimenunua vazi utakalolivaa. Ahadi za mfasi zitimie, sisi saraka tuninunie. Sunajua wasi wasi wangumie. Uwefuke, uwefuke. Vinyoji sharubati na nyama choma. Ingia katikati huru kingoma. Nimetota mashati jasho kutona.
Nimekesha kula
kula punja kapa. Ima mama, uko tayari ama baru najianda. Moyo unafura, nimenunua vazi utakalolifa. Ahadi zangu fasi zitimie, nisiwe saraka tuninunie. Sunajua wasi wasi wangumie. Uwefuke, uwefuke. Vinyoji sharubati na nyama choma. Ingia katikati huru kingoma. Nimetota mashati jasho kutona. Nimekesha Ulaya walovunja kabati kwa za kushona. Timbuli barangati kufa kupona. Hapa ni mikakati usiulize mbona mise na ubara. Chochota na chotaka ni sawa. Chochota na chotaka ni sawa. Chochota na chotaka ni sawa. Nisha kubali utatimiziwa. Chochota na chotaka ni sawa. Chochota na chotaka ni sawa. Chochota na chotaka ni sawa. Unataka asali mwombe za maziwa. Loyal, I promise to be betrayal, mimi siahidi. Na kupendaka, sito kumwaka. Vishawishi ni miamiwa vingi. Natue matuku chinyumba enye msingi. Nenzi furika tele tele ndindindi. Nimeamua mimi. Kipa mbe chikambe. Ya unisiku yako na itambe. Mara
kisha fika tupige sherehe. Vinywaji sharubati na nyama choma, ingia katikati uruke ngoma. Nimetota mashati jasho kutona, nimekesha Ulaya. Walovunja kabati kwa za kushona, timbuli varakati kufa kupona. Hapa ni mikakati silize mbona misena ubara.
Achani kuka mawe yako, siwezi kuyaficha. Kwa hiyo bakora yako, kweli waniticha. Mzuki nyumbu zako, mwenye sita kwa sita. Itifaki vucha mende, sishelewe kwenye ziko. Benzia la uswaili, linani kusha sana. Tamu na unipa mimi, yamani wewe kijana.
Fall in love deep in my soul. I love our connection.
Eh, kwanza ni physically, physically, akiniona na vu. Physically, akiniona na vu. Physically, physically, akiniona na vu. Physically, akiniona na vu. Utasema kauna bali. Oya yani hatari, ni hatari. Nikizama chumvini naibukaga na sukari. Mama sita, unavyo katika. Kila kutumia nguvu, mbaka lazima misha. Anataka tena, nipe tena. Anataka tena, anataka tena.
Terrio Monster.
Nimefunzo nizamu ya maisha. Kukaa kimya sikuropoka, hata mkinisema vibaya nasio ya sitoaji. Na 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 na
na. Terrio Monster.
Nimefunzo nizamu ya maisha. Kukaa kimya sikuropoka, hata mkinisema vibaya nasio ya sitoajibu wala kucheleza. Uyo ndo mimi sijawahi kufeki. Unachiona ndo uwalisia. Naweza kujua kwamba we ni snitch. Na nisiache kukusalimia. Tunaishi na
uwa chumina. My selector.
Terrio Monster.
Nimefunzo nizamu ya maisha. Kukaa kimya sikuropoka, hata mkinisema vibaya nasio ya sitoajibu wala kucheleza. Uyo ndo mimi sijawahi kufeki. Unachiona ndo uwalisia. Naweza kujua kwamba we ni snitch. Na nisiache kukusalimia. Tunaishi na wachawi na wanga. Kitani mbuna safi tu. Na marafiki zetu ndo wana uturoga. Baka kutoboa ni Mungu tu. Wanaweka matuta Mungu wanafagia. Sio rahisi. Sisi ndo wale tulio kula mpupa ulo mshinda fisi. Tulielewa kwa ugali na picha ya samaki. Familia inatajiri kutoka inataka mubishi. Tukiwapelekea shida watu saidi wanaishia kututangaza. Tukijitenga na tuita jeuri. Binadamu hakuna linalopendeza. Nyumbani sina chakurithi zaidi ya jina la uko. Sishangae sipumziki. Nyumbani kwetu mimi ndo tegemeo. Nichezea mapiano nipande juu ya meza. Hiyo nguvu naitoa wapi? Nifate marafiki batiza kulewa. Na nyumbani nadaiwa kuhu.
Tunaishi nao wachawi na wanga, kitani mbuna safi tu, na marafiki zetu ndo wanaoturoga, paka kutoboa ni Mungu tu. Wanaweka matuta Mungu wanafagia, kusema tutofika tunawasubiria, mitu waite Mungu tukifanikiwa, sasa wanaweka wakituangalia. Nikotoka mpaka hapa sayuri,
nifanga nitapenda nikifika miaka 20, hivi sasa 18, sijui nimepatwa nini. Kuna mtu nampenda, lakini sijiamini. Sio kama najua sana kwamba mapenzi ni nini. Ananitoa kwenye malengo, sikupanga kuingia kwenye mapendo. Ananitoa kwenye malengo, vitu vyake navutiwa kila engo. Mimi
tafadhali moyo wangu, haya mapenzi yangu. Tafadhali kweli moyo wangu, haya mapenzi yangu.
Sina mwaisi, ila najua kuwa hivyo so rahisi. Na mimkini wa mapenzi, sije nikaiti wa polisi, nikaumbuka nikachukia mapenzi. Penzio, penzio, sini umbu wa mwenzio, nikaza na kilio, eti ndo kiingilio. Ananitoa kwenye malengo, sikupanga
kujana ufuje. Ujana ufuje hivi, ujana ufuje, ujana ufuje,
ujana ufuje.
Kuna muda naweka malengo, nikizipata nimiliki mjengo, niwekeze niwe na kitengo, bosi nikifanya chapengo. Ila pisizo, pisizo, nikiziona moyo unadunda tena.
Pisizo, pisizo, nikiziona moyo unadunda tena.
Pombezo, pombezo, nikiziona moyo unadunda tena.
Pombezo, pombezo, nikiziona moyo unadunda tena.
Jamani moshi uo, moshi uo, nikiuona moyo unadunda tena.
Moshi uo, moshi uo, nikiuona moyo unadunda tena.
Mikeka iyo, mikeka iyo, nikiwaza moyo unaduna tena.
Mikeka iyo, mikeka iyo, nikiwaza moyo unaduna tena.
Hivi ujana upoje,
ujana upoje,
ujana upoje,
ujana upoje.
Hivi ujana upoje,
ujana upoje,
ujana upoje,
ujana upoje.
Toto cha 2000 uko nyuma kilivyo na wili. We uogopi, uogopi, anataka tuende mara mbili, peku peku bila kanda mbili. We uogopi, uogopi, how can I keep my money, uwezangu wako batani. Ujana kitu gani, mbona kila kitu natamani. Pisizo, pisizo, nikiziona moyo unadunda tena.
Pisizo, pisizo, nikiziona moyo unadunda tena.
Pombezo, pombezo, nikiziona moyo unadunda tena.
Pombezo, pombezo, nikiziona moyo unadunda tena.
Jamani moshi uo, moshi uo, nikiuona moyo unadunda tena.
Moshi uo, moshi uo, nikiuona moyo unadunda tena.
Mikeka iyo, mikeka iyo, nikiwaza moyo unaduna tena.
Mikeka iyo, mikeka iyo, nikiwaza moyo unaduna tena.
Hivi ujana upoje,
ujana upoje,
ujana upoje,
ujana upoje.
Hivi ujana upoje,
ilikuwa kazamani, babu akanihadisia, oh,
Mjuku wakaniweka chini, mengi yakanihusia. Oh, kwanza alianza na zamani walipoishi akanambia. Oh, japo litaka nijue ya ndani, kibaya akatangulia. Oh, japo kuna machache alonipa na mimi nikazingatia madogo, akanisika mwesije ficha, ni msaada wetu wa kesho. Zamani hawakuwa na pesa, ila waliishi tu kwa misingi gani? Hapo ndo tajiuliza, ngebu ngoja tu, hata nami siku kuwepo kwele maisha zamani, ila ni mzee wa kale, babu ndo aliyeniambia upendo umepoa, akili inachoka. Upendo umepoa, umetoa upendo. Upendo umepoa, jibu na kosa. Upendo umepoa. Zamani tofauti kabisa, zamani kulikuwa cheo, ila so kila moja lojipandisha. Ndugu kwa ndugu twapigana, wakisa pesa twauana. Zamani hawakuwa na dama, ila leo ndo fani yetu. Nashindwa kuelewa chanzo, kuna kama tumejisahau. Yani dunia imeanza mwanzo, kila moja anadharau. Jamani, jamani,
jamani,
niseme tena ni
tena ni
usie ndoa papu, tieni akilini. Jamani, jamani,
jamani,
niseme tena ni
tena ni
usie ndoa papu, tieni akilini.
My feeling naked is on.
Una akili wewe, umechagua kunipenda na sina chochote. Una akili wewe, umechagua wekuwa na sikulipi chochote. Acha nikupe mawa yako, kiwa hai, amini uwepo wako ndo nafanya nifurahi. Na hata ukiwa na mawazo unaniwaza mimi, staki waze kwingine. Na hata nikiwa na vikwazo unakuwa nami, utaki niwaze kwingine. Na hivi niko na bigi bigi, unasema unaipenda, mapenzi kutesa za faza, zamu yetu hey. Ata ukingusa mwanacheka, ukinishika ukinita moyo nacheka, mwanacheka ukinishika moyo nacheka.
Na siku mkinyona nalia, mjue nalilia walotangulia. Kichwa changu kilisha yumba, mala kilwa beba wengi. Niliwaweka moyo, wakatoka kanpanda kichwani. Kwa sasa na amani, moyo nacheka. Nimempata msikivu, na mimi nikisema ninaeleweka. Nipo neema,
neema,
na neemeka. Kimgusa na tetema, kama jenereta, nimerudi ujanani. Mana nilizeka, kwa kukosea chakua mapenzi, yali ninyosha.
Staki tena, kusuba, tainina, iangura, mana soni penda ni wengi. Wanainina, iangura, mana soni penda ni wengi. Wanawaza muiva mapenzi.
Moyo nacheka,
ueko, 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 ueko,
kidogo na mwaki Tani mwaka na upongo Nipe penzi ningare hani Nitoke ukuloko Suko kujichetua uko Nimeshinda loto Aunavo nipenda baby Liza kama mtoto Kukwacha nanzaje sasa Unavo nipajoto Nika kugura hubu Undushe nenete Asa undushe nenete Asa undushe nenete Asa apuchu upuchu Shika mtutu ututu Kutoye makutu ukutu Nicha failale For me daily You're my baby I'm never lonely Oh baby For me daily You're my baby I'm never lonely Oh baby For me daily
Tam tam, kitu sop sop, kitu bam bam Si mimi, ni mapenzi ya menikaru oh, 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 zidisha, hata ya kipanda bei Jeuri sina baba we Siri, ya mapenzi ni kuwa na mtu frani
Sijutiku kujua ma Nimeataka mwenyewe eh. Acha nicho mwejua sana Kivuli ni ule wewe eh. ah. Najua unapenda Vya garama Chai unyeze njigi na kama Giova eshati guchi pajama Usijali nipo mitapambana My way Nitakupijania Ata utaki apartment tutamia Ata utake jenge kiwanda chabia Sijali kuna mchongo na usikilizia Minaumiza ndomiza ndonga Wanasemu meniroga Nikikuo, nikikuonga Kwani kuna ubaya kikuonga mi ah, Nipeleke, nipeleke Nipeleke, nipeleke My way Nipeleke, nipeleke ah, Nipeleke, nipeleke Shit, nipeleke, nipeleke Nipeleke, nipeleke Nipeleke, nipeleke Nipeleke, nipeleke
Hey, ntanda sherehe, mama na mini tabamba Naleta vigoma kwa jiri yako kosta zima Wanangwa vishandu, unajua watu kosa Ntaleta mapambo, ntakuposa na mraposta Pamba niki jadi, kama utauna nazingua Nisome madua, nichome mbani pia Nambecha kufanya mama, sinta kubishia Nikiroru, wunu washo pafu na nipasia
Nipeleke, nipeleke
Acha nikapeleke moto
Nipeleke, nipeleke
Kakinyonya kama kakoto
Nipeleke, nipeleke
Mambo ya ulimba, ulimbombo Na chine ninapongela koko kama la mboto Mambo ya ulimba, ulimbombo Na chine ninapongela koko kama la mboto
Mita ndonga Wanasema meniroga
Leo nasifu pa Mungu kaumba Isia zisambaye Sitawale mwilini mwangu Na nilisha kesha kwa wendo na winda Kanasa tegola angu Hanifa huyu ndo wangu Na shukuru mana nisiko single Niko huku una enjoy Na mapenzi na yopata ya anaratha Swezi danganya Kanisa jini soa ndondo Kila mechi ni goli Kwa ushindi na yopata hiti Muswezi kuhama
Ananifariji Ananipa mapenzi kama niko peponi Kuzenu nafaidi Nimelicheka jimbo shacha makoroni Nikidika na deka Kwa kengo mikono salama Nikilia na bembelezwa Kwa
yake nipo mikono salama.
Ataki kuna natukwa na chozi.
Kwa yake nipo mikono salama.
Na mapenzi amenipendeza.
Kwa yake nipo mikono salama.
Unanifa, unanifa, unanifa. Nisha kupaga kiti moyoni umenika. Kama ulitaka muda nisha kupa paka saa. Kwanza unavyo nipenda ni kama umeniza. Yeah, nilipokuwa chini wendo kani nyanyua juu. Changamoto kama nguo tunazitatua tu. Nisha kupaga moyo na figo chukua tu. Hata kisemo najiuza minta kununua tu. Ah, nyoko ndani mecheza kusasambua. Nikitaka ndaza na nipa na kitumbua. Na veji dadafua, akilalia kifua. Ah, ukiacha jicho sha nipa mdomo na fua.
Shukuru mana nisiko single. Niko huku una enjoy. Na mapenzi na yopata ya angaratha swezi danganya. Kanisa jini so andondo. Kila mechi ni goli. Kwa ushindi na mpata hii timu swezi kuhama.
Ananifalia je, ananipamapenzi. Sama ananifalia
je, ananipamapenzi. Takaji mshaja Pendo lisilo kutai. Kama waidi mumbai. Nimezibiwa walai. Na lai nisho
kutai. My selector. Da, 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 da. Whoa!
Unanitana Jee wasage. Pendo lisilo kinai. Kama waidi mumbai. Nimezibiwa walai. Na lai nisho mkate kwa chai. Na unaratu kifurai. Macho ya kondo ai. Mitego ya usijai. Nimeamua sandege sipai. You're my lover. Wezako napenda. When you kiss me, when you touch me. Wezako napenda. I'm crazy for your love. Yeah, wewe kuweza. Nisha zama mapenzi.
Tangangana.
Sababu I love you. Yeah, I love you. Naanzaje kukuchiti na kifata kipi? Hakuna kipya duniani nishafanya utafiti. Tena umewaacha mbale ulipowe awafiki. Maumbi yangu toka kale nimepata rafiki. Na hata nikiumwa wendo na nitibu. Wangu dakitari kukupenda ni wajibu. Nisiulizwa maswali baby nipe taratibu. Uo utamu asali kukupenda ni wajibu. Nisiulizwa nono wako njanyanya.
Nchini tu holi holi nchini. Ame turke na beji nitu lakini ku holi holi nchini tu holi holi nchini. Ame turke na beji nitu lakini ku holi holi nchini tu holi holi nchini.
ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਤੇਰਾ ਹੁਸਨ ਤਬਾਈ ਲੱਗੇ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਤੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਈ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਮੂਨ ਕਰ ਸ਼ਾਈਨ ਤੇਰਾ ਰੰਗ ਨੀ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਹਾਈ
ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਅਫਵਾਹਾਂ ਬਿੱਲੋ ਸੱਚ ਨੀ ਤੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨੱਚਨੀ ਤੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨੱਚਨੀ ਐਵੇਂ ਤੋੜ ਕੇ ਨਾ ਬਹਿ ਜੀ ਨੀ ਤੂੰ ਲੱਕਨੀ ਤੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨੱਚਨੀ ਤੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨੱਚਨੀ
tere jeh lakhan phirde te main dil na kise de naal laundi tere jeh lakhan phirde te main dil na kise de naal laundi oh easy easy lena mundeya na na hath na kise de na main aundi oh easy easy lena mundeya na na hath na kise de aundi
please dil mainu de oh oh oh
si rab kol thoda ja daro oh oh
saade te vi thoda ja maro oh oh
please excuse karo oh oh
teri meri jodi hai too much ni tu holi holi nachni tu holi holi nachni
ਮੈਂ ਤੋੜਦੀ ਨਾ ਵੈਜਨੀ ਤੂੰ ਲੱਕਦੀ ਤੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨੱਚਦੀ ਤੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨੱਚਦੀ ਮੈਂ ਤੋੜ ਕੇ ਨਾ ਵੈਜਨੀ ਤੂੰ ਲੱਕਦੀ ਤੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ
cheza na cucumber daily baby na kuwaza mpaka kichwa kinauma baby na kula
kula kula my selector
Mario
Teddy
B oh sanya ni kwani DJ la mama I've never seen a girl so wonderfully meaning atani boy ushaniteka chumbani kwetu bingiri unapocheza na cucumber daily baby na kuwaza mpaka kichwa kinauma baby na kupenda sana hata sipendi ukinuna ai sweetie sweetie aina kutaka wewe fundi fundi mwenye dera mwaga maji maji kwa godoro tunipati pati toto tukavuta pumze Kilimanja sweetie nitazikwa kwa ajili ya Umenifanya kicha Uwe chaya chaya Akili mesuva Uwe ni chaya chaya Baby fanya chaya chaya Baby boo Baby boo boo boo
Na na na
Oh na na na
Na na na
Oh na na na
Penzi lako ni kali sweetie. Kaka tunafaa nana. Moyo wangu mimi hapa nishakupa wote wote, hata kama ukiwa mbali iwe kama tuko wote. Akili yangu yani hapa na kuwaza muda wote, hata kama tukiwa mbali. Mzako mapenzi atakuja nitoe roho kama utaniacha. Yako mapenzi ni konga ya mburo, chonde usijeacha kunipenda. You make me sing. Na 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 na.